Yo, Wasted Gang ma. Ini ya waziza. Woo-wee.
Tabits
me. Why not care?
Lord have mercy.
What?
Me ni achie tu kamene. Streets ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende. Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinywa dima. Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris. For real, niko na scarf.
For real,
na tuko guilty as charge. Itabidi tumeappeal na kani deal. Tunajua venye tuta deal. Ingoma iko na gap ndiyo ma fans why you feel. Yes indeed we are the last of the dying breed. Na grid nilifanya katolewa off the grid. Hapo una bid ama mtu wangu una bleed. Na venye tunapanda wanajua ni bad seed. From nikiwa mkidi boy I'm never kidding. Na nikijipin kidi wanajua ni ma killing. Ever busy G. Nikinyimwa kolabo na kata maji. Unapata niko tipsy G. Kuna time miubonga tunajaja solo na kuna time mwiji koroga na chikolo na kuna time miukata kujifollow. Na medi kidogo na kumbuka mini paro na kuna signs. For a better day tomorrow na hizo signs. Nazifanyia mamchoro na hizo signs. Azionyeshi any sorrow. Akili kidogo na kuepuka mausoro. Robbery ni ya makristo na doni ya meth. Au ni show shit motherfucker I'm the chief. Picha tu bila verse kombi na uwa. Na kabla ni malizie verse kovu receive maua. Lord have mercy.
What?
Mi ni achie tu kamene. Streets ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende. Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinywa dima. Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris.
I'm gonna have patience. Jukaroni ya chuo. I'm wasted, I'm sexy and ugly like ugh. Drunga ikira is mass Babyloni fool. Fuck this new niggas boy noja cool. Mana wrong, siwezi kuwa dormant. Kids open doors, kilo mpili chili ya dormant. Uneza ni book, but wezi kunisoma. Na kula Mary Jane Rose, jali ya kinichoma. Kukosa ni noma, kusota ni noma noma. Afande ni shachoma, boza imebaki aroma. Umeambiwa, umeambiwa, utanikoma. Ukirudia, unarobiwa na kijana naitwa Roba. Utatoka kijiko, nikitoka na kipisto. Promoter, makasi, riko, leta full Mr. Kidipo. Niko na mapinji, soma zombie. Na hatu reform virusi, no vaccination. Rondende ni must ni mention. Mnadhani, mnadhani, niko studio na focus right. Na kupiga in real life na kwa Fortnite. General, captain, mina ka frontline. Squeeze shida mvile nita pack my focus right. Na run na gang, magram magram na mawalan galan. Madam madam managodan fiban. Ngango kwa drum na magalan galan.
Lord have mercy.
What?
Mi ni achie tu kamene. Streets ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende. Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinywa dima. Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris.